Yose ibyiringiro waruzi ko mu ijuru hari Imana ibibazo byose ugira yakubera igisubizo indukira garuka garukira Imana ihora iteze amaboko yiteguye kukwakira Angichahani gisana cho Garuchiri mana Nuko wasa ishute Ukajera kurechane Na wimani takuru mundu Garuchiri mana Ihoriteza mawako Iteguye kupachira Angichahani gisana cho Garuchiri mana Nuko wasa ishute Ukajera kurechane Na imani takuru mundu Garuchiri mana
Sitagira na chime Chisima waibona mo Dore wabaye ni nyamaswa Izera mishamba Induchira garuka Garuchiri mana
Iteguye kukwachira Angichahani gisana cho Garuchiri mana Nuko wasa ishute Ukajera kurechane Na wimani takuru mundu Garuchiri mana Ihoriteza maboko Iteguye kukwachira Angichahani gisana cho Garuchiri mana Nuko wasa ishute Ukajera kurechane Na wimani takuru mundu Garuchiri mana Ibukijire petero Irakanaga yesu Yamenye ko yacumuye Asari mbabazi Samusoni umunasiri Nawe ya sabi mbabazi Ikisambo kumusaraba Ya sabi mbabazi Imana ya chizineza Imejenye ya tujira Niyo mambu ifugiti Muteri na mime Izi sigaye zose Iteguye kuzitera Yabaichaha kukachu Tumona kuchiranuka Imana ya chizineza Inajenye ya tujira Niyo mafu ifugiti Muteri na mime Izi sigaye zose Iteguye kuzitera Yabaichaha kukachu Tumona kuchiranuka